Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 100. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Vifaranga hupenda kuonja kila kitu. Hata udongo na uchafu, hawajali. Tena, watoto wa kizungu wakikaa juani kwa muda mrefu, huchomwa na jua vibaya. Watoto ya walazimu kuwatii wazazi wao. Mtoto mleavyo, ndivyo kuavyo.
End of Unit 100.